Genie X double six.
Oh yeah. Karibu Dar es Salaam. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo. Karibu Dar es Salaam. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo. Unavokuja ndivyo navokupokea. Haijalishi mkoa gani unatokea. Kuna wenzako walikuja juu ipongea, ambao sasa hivi ndio wanaotufokea. Pita sinza mavi wanja vya Tabata, uone jinsi watu wanavyokula bata. Kitaka pombe na stare utapata, ila kwa makini magonjwa usijepata. Yeah, karibu Dar es Salaam. Nije lijawai mwacha mtu salama. Yeah, karibu Dar es Salaam. Watu wanalipa kode wana kazi ya kufanya. Yeah, ukituliza ubongo utashiki bosi. Watu wanapiga michungu mwendo kufosi. Basha mengi ni ya uungu utajwa mabosi. Wengi tunaishi kwa ndondo hatuna vikosi. Karibu Dar es Salaam. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo. Karibu Dar es Salaam. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo.
Corn boy. Yeah. Welcome to my city, that city night so litty. From Tadade to Masaki, yeah we running quickly. View a bahari to Kicheki, whole squad with me. Kwenye lijiji utateseka kama hauna digits. Tunavo shine cut metoka overseas. Na kila siku stacking paper counting G's. Went through the fire tukatoka na degrees. Hakuna seme yote hapa ndio place to be. Kila mtu ana hustle uku lazima we na dira. Washikaji wanapiga ndondo soto kwenye mpira. Lady JD hapa bongo joto sira. Watu wana mishe mishe nyingi baka drag dealers huh. Nyumba kupanga njia mipaki bonge ndinga. Fanya unachofanya usije ukaonekana mjinga. Unaweza kuona star kumbe kari yako ni winga. Kuliza atakwambia naye brand anailinda.
Ukituliza ubongo utashiki bosi. Watu wanapiga michungu mwendo wa kufosi. Basha mengi ni ya uungu utajwa mabosi. Wengi tunaishi kwa ndondo hatuna vikosi. Karibu Dar es Salaam. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo. Karibu Dar es Salaam. Indo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Indo bongo.
Much respect to my mom. Aliki Makariosi. It's my now music.
Music.
That's my boy.